Innbyggerne I en liten by I regionale New South Wales håper at et bokseprogram for misfornøyde ungdommer vil bidra til å dempe økt kriminalitet. I samarbeid med politiet har en boksetrener I byen Tinga I statens nordvest startet å hjelpe rastløse ungdommer snu livet sitt rundt. 16-åringen Mulaiken Williams kjemper for en bedre sjanse I livet. Men han husker når livet var ute av kontroll.
There'd be times where, you know, I'd hit the grog and, you know, and I used to be a big alcoholic and I was in a bad place and, yeah, it affects you because you think no one's there.
Hans drikking førte til gatekamper og problemer med politiet. Ting snudde da han møkte boksetrener Darren Finn, som introduserte ham til et nytt program som lærte ungdom grunnleggende boksing, mixed martial arts og fitness. Finn den første abriganske utøveren til å vinne en Australisk titel I fire forskjellige kampsportarter.
A lot of people think boxing is just about hitting, but it's not. It builds that discipline and that respect. So for example, with me as I grew older, I was able to sort of have that respect and that discipline to open the door for a lady and you know, how to treat a person, how to talk to people.
Programmet har hatt en overveldende støtte fra Tinga-samfunnet I det nordlige New South Wales, og 50 ungdommer har allerede registrert seg. Finn sier han kan forholde seg til de unge og har førstehånds kjennskap til den positive virkningen av boksing.
As we were growing up, I never had much discipline. I was just a very hot-headed runabout bloke. So as I grew older and I'd seen the change in myself, I knew that the more boxing had an impact on me, it had much of an impact in the mind as well as the body. So I could see a lot of the change with them, and because I've experienced it, I know those little inner things that I'll be able to help them with in the future.
Matt Cutmore, kontaktoffiser for det aboriginske samfunnet ved New England-politiet, utvikler programmet sammen med Finn. I det småkriminalitet florerte blant ungdommene I Tinga, sier Cutmore at han ønsket å skape noe for å stimulere barna fysisk og mentalt.
Det var en bit trending, just basic stuff like breaking inners and a little bit of assault and stuff like that. A lot of it's got to do with boredom. That's what I hope with the program, keeping busy, keeping occupied, keeping off the streets.
Cutmore sier programmet også hjelper til med å bygge positive relasjoner mellom samfunnet og politiet, I det lokale politimenn stiller opp frivillig på sin egen tid for å veilede barna.
No matter where you go, there's always that stigma around Aboriginal people and police. But it's sort of our job as ACLOs to break down them barriers. And also the police too, to get involved. We want to be involved with the Aboriginal community.
Det fortsatt tidlig, men programmet har allerede hatt positive effekter. Denne transformasjonen, Mulaiken Williams, ikke vil ta for gitt.
Darren is like a friend to me, you know, like an angel over your back, you know, like just telling you to with how to do things, and it's not straight into it. He told me to be comfortable, and once I was comfortable, I got results. And I think Darren is a big influence to the community because through Darren, he's going to change a lot of people, a lot of young lives like myself.
Denne saken laget av Lydia Feng. Du hører på SBS Norsk, og jeg Frank Mathisen.